Yeah, it's not a game. Tell me Raid Squad. Tell me Raid Squad. Yeah. Thula sizwe ungabokhala, uJehova uzobuya. Thula sizwe ungabokhala, uJehova uzobuya. Kubushungu kulomhlaba esiphila kuwo. Thula sizwe ungabokhala, uJehova uzobuya. Thula sizwe ungabokhala, uJehova uzobuya. Kubushungu kulomhlaba
Challenge and yakala, challenge and yalila, challenge kukhona abantu ndijabanifuna tang, ngangaze ngiyeke ndisho uthandaza, ngizonyamezela njengendoda, kunzima ubani ulala ngesinala, kunzima ulala, ulala ngenyembezi. Abazali bamamshiya, shiya ngisengumayangani, shiya ngena nix, shiya ngena lifa. Kodwa zange ngiphela amanda ndathi mangiqhubekeke, noba yienemy zami uzifuna ndizise ngcwabeni. No mighty, khawukho ndithethelele, dale ndizixelele ukuba ngoku ndiyabayekelela kuwe. Abandizondayo ndayazi ukuba ngoku mna ndigcwele intshaba. Kubuhlungu ukhala, ulala unezingala, ulala ungatyanga. Bantu bafuna tani, bantu bapizi baya kuhate, baya kuzonda, bakuzondela ubuwena. Even aba bantu bendiphila nabo basekho, bamthathile umama, bamthathile utata. Ngoku ndisele ndata, andisenabani, andisafuna nditsho nasizalamane. Apha kulo mhlaba ingabe bendizokuthini na, yimibuzo endizibuza wona. Nxa ndialini, nxa ndidinga umntu onondithethelela, ononokwazi naye andibonisa indlela. Apha kum kumnyama, mehlweni wakumnyama, cela kuwe mathi ngekhandlela undikhanyisele. Ndlela zandivuleke, thembele kuwe akekho omunye. Nditsho nangoku ndiqhuqe ngendlela, ndiyathandaza kubuhlungu ubani uhlaselwa ngamakhulu kaxozolala. Buhlungu nyani mathi ngengwena umthetheleli, buhlungu mathi nyani ngakuxelela ngento zobomi. Kodwa koba ubomi unzise ngo enjongo mathi, ndiyakucela please kanike elinye ithuba loba nam ndele ndizibonakalise phambi kwabantu ukuba ndingalenza utshintsho, ndingalenza utshintsho kwelam ikhaya.
Love and Death EP, still dropping soon. You gotta wait and be patient. Yeah, I'm representing Emirate Fam Squad. Yeah, it's a Emirate Fam, baby. Yeah, in this song I dedicated kubo bonke abasandulelayo kulo mhlaba. Ithi peace, brother, peace.